inku badan todobasan iyo weliba qoysaskan danyartay oo deganayna xaafadda Tawfiiq ee magaalada Baydhabo, gaar ahaan dhabarka dambe ee warshadda Xasay, balse weliba hadaha deertay waryoonjeelaysan oo ah inay isku guuraan dhulkii oo deegaan sidaayana gureed malkiilihii lahaay dhulka oo dalbadeyntii lambinaaya. Qoysaskan oo deereyaan ku dhowaada 400 oo naska jirana owlaad, waayeel iyo hooyooyin umule, welina waqtigan la daala dhiyaayna nolol maameedka idoo ma ahaano awoodan intii si fudud iyo ka helan dhul iyo deegaan sidana, maadaama iyna dad la noola duruufo adaga aana ku mid ee dadkan deegaan goobtan la ka amarintii oo isku guuran iyo weliba iyo dalbadeena in dhul iyo deegaan sidan la siiya, welina iyo haddii bilaabeena inay furfurana buushashkii iyo deganaayana, balse ma og meelii afka ee dii doonana.
Sidiiduna degagnan hatina walaana ka guuranona ma haysana ka shaqsagna hati hiraabtuntkan ee ana mingna furaliilay waana kardhigo injeedi kardhigo haafado ka garaawaday kardhigo injeedi ma dungmankii madii ana fur wal dhun jawna male meelanun guuro madii ana guuro walaana galkii ka qaadon male ana ilaahay koobsada me bani aadimo koobsada meegal labaatan jiray in shaqay hayana magab may fadaane dadkeeydo may koobsadaane walaaliinta may koobsadaane antisi dadag meelna neesi dhulna ninka gada noolal faylana nansi iyo codsadaan
dadko badan oo baabuur dadyee waan dadko loo dhagada jaray oo reer giirgiirka la raahaada jarnay aradii tanga aarang ee la rehoob luko ay hoolaysiran leen oo dhammaayta isaan u yar jeegdaan abani uni owlaadan andoobo noqoyni dherigi bama gorne dhammaashii rafaadii saariira ku dherigni
hoy mahayna war un hayna malehun guri hadda maka hayna biyoho ceelkoo tabruucanta isku dhaansadaani waxbarasho ma hayna ciyaalkan adaraasa kulli walwalbardahay male kulli iyo banaanada kadi dheelayaan waxbarasho an baahna daryeel bani aadan yo an baahna dadka eeda aan xunin daryeelka bani aadan ee aan xunin caafimaadka eeda aan kulliidaan waxbarashada eeda aan kulliidaan wal un geek kaamkan oo ilaahay dartiis isku fadhin ilaahay naamaan sida alxamdulillah wal kale geekaa isa ma faaqo geeka oo nin qobadaa taakulaga mas guri dhisada mas caafimaada mas waxbarashada oo taakulaga hanin wadan ma aragno nuri doomi baraka amaneen koyn lan masuul ka furka bay ku socdo ma aragna lan degmo ku socdo ma aragna lan xildhibaan aanu booqdo ma aragna antaas oo dhan masuuliyiinta ba kaamkan todoba sano roogna lan masuul leh har degmo ku socdo leh suurmo ma aragna
aga ay saar erow mulanta ka jar meel la isbuus leh ay way oo furi geek lamada ay tu banaan ka fidi ma ku koy in koobud pure u koy meelan galow ay sano aan baahama mulanta jar no deba kuma lisurma waasan iriida lisurma faasa jab ma ilaahay la in fursa iday la suuq dal ma la nool baad wala ido la fursi aan ni raabtun koob saay ma karsan ilaahay saadun maraa mulak jar wala aamu waasan hadda ma islaanka la ragal maay wala ma haay ma le
gudoomiya kaamka dadkan iyo degiin Ibrahim Isaaq iyo waliba wasa dawladda iyo hay'adaha samafalka aan dilay fariinka Eden sidii dadkan dib u dejin lanka sameey lahaayeen
geega may baahdaan eta dhul una deegaan in una helna dadkan waa yeliintu ngay waliba koolku kooy waliga sidaarku kooy waliga durku kooy waliga weejidku kooy anta niska kooyn geeg walaana abado ngahay male anta ka hay biyoon waan in dhawaan eelku ku waraabani eelkini geeg walku guuraay meelo may wabla hal meel seede le egin oogna weel seede heedo samfalka may ba ku odsadaana in degdeg si degdeg ah dadkan gurmad hanga deeran gudiga abaaraha maamulka koofur galbeed in iyo na taa suun hadeer dadkan hadeer si gargaar wali tabartise walaalo muhsiniinta meel kasti iyo rooga muslimiinta meel dal idibid meel biyo roogan wali ba ku odsadaana in dadkan gargaar hal deeran alla meel lan kale magug male baahdaan in ku wiin ina un helna un degana dadkan may waan aaday aw ko miske lam lan sadalati ma ka jarte kullu joog lam meela ku koy lam darufa taabati
qoysas badan oo degan guriyaal iyo dhulal iyo on lahayn ayaa walwal ka hayta in maalin un sidoon haato lan ka wargeli doona in iyo isku guuran